batte murate anem yoga mutokota sanyul hande ga utera sinanze tembe nanze nanze unga buzun sinente gezindaga ntima gunche kera nemene uba ora nyambi twamu nempugu kesho kokoka amanji wabi buzun tiye jamoye yabashi kumuli muntu ala mutwe butwe na magezi ganimba wala jina muvako danga kumutwa fusecheya kanika wampunyira wantu nga zizo baluhuya kisenga na mbuza nga cheyali musanyufu wabashi anze muwagi kabijinji kyaze mbera zange nyera kino nkinyumiza mumanyi nti nnabukenya ensonga enjuya iye kano kolabiseeko nkuteekewo etayita mulenzi mutu yekaabe mukadde nga kulabyeka nsembugubugu n'akuwemya ne bwe siba naddaala wakano yingira mu nju etangaalirawo nabukenya otuukidde nga ningaliko busagwa bwe nnumba tugambye kolabiseeko nzizeemu agatumya omwenge ati baleete lusinzi nnamba oba gunzita balikebera mu bitabo kira kyowa wefoomu ekusesa essanyu lyange essuubi lye nnina mu bbelikira lye nnina mu ndongo nze era nkakasizza luno nti mukama kyokka njagala sikyalina wansi wansi mmatiddemu ekyo ndayira n'olumba olwatuga maama n'atakulabako zaaya n'obugenya osaana kulabako nga mannya g'enendongo ensulo y'obuteefa mpugula ebikolo bikambwe zira ndi mwetegefu nnyo obuzibu bwakubwanganga sitaani tali kuyitaawo n'okyuka temmeme manyi yezira baagala naye nsibuko y'obukyayi era tontyanga sirina ttabbu kaffera kakibe kikalu okaluubirira nze nkusaba obeere wange mbewo nga be twabadde opeki wange
noganye nti okakase nti mpulira ndi kukyokya mmege tekiyembe kitonga banaabooyayo yebitatuuse munange naakalaba ndi muto nnyo sisobola kugumiikiriza so nno nkuba n'engumamu naye maamu mukwano ne gumpitamu munange ne ndabirawo nga ntamye ngaliko busagwa bwe nnumba naye mukama yandi nnyambye ne nziramu agasu n'endongooba baate nno ekyawanta ne ndekayo okukola nsuule waka onange n'ekyawa nti anendekayo okukola ntuule waka akati nkusiibule nti awe mpoza maama kati ono ddaddi ebisawo bindagayo bitinnerere gye munango nsanze bubi njogerwa kubi nfunda ze sitenda tebatera kubala birungi byenkolera eddunia eno wabula obutonotono ennyo obwo bwensobi ababugeza so teri ayitibwa mutuufu olaba twevuma ne katonda kale n'ensonga bukyayi bwe bubongeza ebitatuuka kati nno nkusaba amaaso n'amata okubiddiriza osalewo ku lulwa kuba toli muto weetwala okukola tuli ku misinda kulembera bamusuuta kati bano baweebeza balowoolezeemu kye baliko kale kyekyo n'ebyemikwano bibeera mu nnyensalwa olina abanooza kyatalinaako nsonga kati nno nze nkola byange atantuma tojja kuwabula kambe nga nkuyana bikyamu gwe nkolera alivunaana naawe njagala obayiga ebitatuuse babisuuta olwo ne lufuuka luje ekyo ne libeera essanyu lyabwe ate woolungama mu ekyendeka mu eyo zigoberera bazibu nnyo nnyo bakisa kulya sirugambo era nze mbayita nkwengeze inawe zirabe eringedde toyawula nekisosoli essanyu lyakyo akizize eryakibogwe bwe kityo kireka luwagala nebyolera omutala mukuwonola mu mazima kireka luwagala nebyolera omutala gye gakuwonola z'abantu nabatidde gweddiza akanaana gukubambu bugiri yajja nansasaalo atuleke nnalukolongo buku olwo lwakwekkaanya erinnya yakuwa lya jjinja erigira amalala omuwendo erya mumabooli asuuta mayinja gali mu bulaaya akagula ssente buwumbi naye omwana yali ntuufu nange wammala amaanyi wayambala noona nanange ne mpulira nga ngaziwa ani asasamaza ensi yonna n'esigala ng'ekanula era ddala osaana kuyimba n'erinnya lyo likugwana kubanga oli wambala nnyo omubenda byennyabo wange n'agasuuta gampedde eddaawe nsinga kaawo nja kuba ne bugenya ndi safaali okumala kabanga katono munange nkusaba ogumemu ebyenfuna bishankuuba omukwano ogutali ssente kubanga nkuba mu ddungu kuba yekkaatiriza ekyokyo b'oyogedde ne kiguma ddala empagi y'amaanyi okunywerera abateesa okulaba endasi z'omusajja nga mukawali gaazitowa nange kyekintabaasa emiwa bungi bunantafuka neme kwogera byanjwanjwabyo neeyama obutatuuka ddala totulebukanja kufubako nzira mangu toterebukanja kufubako nzira mangu wabulanja kusooka nkutwali kulageko ku sawuda sansabula kale nno bwe tunaava eyo nkutwaleko n'emasaaba nkaalu mwannyina ze grace watayaniriza ggulu yaliba mulalu olaba agwerana nabano kale abeeranjize n'eza kibugwe naye ku ggwe eddaala empya n'omuzimu gwa maama aligwetayo abo be bangu ennyo owessiriba nakuyamba mu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bbobo teeseganya abo be bangu ennyo owessiriba nakuyamba nga mu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bbowe tuteeseganya abo be bangu ennyo owessiriba nakuyamba mu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bbowe tuteeseganya.